jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kebe kabaru jame fulfulde aljumare noga e jenayi noga e jeddi lewru janvier hitane 2017 jana yamde sokirdo studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jotti non do kabaru judi umar waygal kanko salim jara won to boggi jamde ton sekirabo on kompetite wiide wattu joni o won dum won tongande hollitande wakkati joni o video be bi won ko jiddindiri dum won no war gol journaliste idom be français noddirte de Gislaine Dupont Kanye Claude Vernon Kanye e yoppitere français ko be nangonobe to arlit les lady niger honde to wobbe ka kolliti wiide wattu joni ko odo video bangina ko dum faaboto no gonga hani dartirede le odo golle le majjum be kolliti wiide lamu français fa hande jaba e halde gonga non de do war hore wadiri le lamu kidal kawrital fuddido bomoko do wattu joni faabe jewto yalla honobe kani finirde dabare dum wonono nyawuji ndaboji wakkati furdi gal do kawtal be kolitirde ja yalla hon dido nyawuji kantedire le leedi malindi kanya leedi al afrique dudde hirnange do bomoko do kanya badale mudube bile hitande 2016 ko yaata dum wonono dabaji ujinaji didi kanya en gujja le nokko o wattu joni dum wembi sanne hono yimbe el marobe dabaji gombe le leedi meden di sekrabi wono sembe kabaruji dum jogini o do beta hande di bismillah modon e hedate hollitindi wiide wattu jono dum wonono yimbeele francin kobe ciutonobe hitande 2010 le leedi niger nokko noddirte arlit so jopitalé 2013 be kuliti wiide idum jibindiri dum wonono ko yimbeele francin kobe didon wobbe kase barato kidal to noddirte do Gislaine Dupont Kanye Claude Vernon wattu jono dum won lamu francin be mbi be gonde wad le hono honjogol fa gonga fameli dido golleji fa keben famtade kede Mohamedou Sama Seku
le cinema horgol mo television france de yaltini hankin ko hultama wiide ko hewi sudama bangal kaldal latingal sababu sutabe Marc Ferry Terry Doll Pierre Legrand et Daniel Laribé njopitama nyande noga e jena leru octobre hitan 2013 de be do francinkobe be ngadi ko buri lebbi tati jungo fedde akmi njedobe kabaruji o do tili o ana tajuri wide won ko bilondiri yobitingul be do e kanye masimbingul balde nay tagal mudun journaliste didon RFI be sollasabe leedi France jitti te wuji mun en wattu sedan tagal sutugul mabbe to kidal tun der o do cinema horgol hultama wide dun milioji kewdi kalisi euro ngoni njobana be do golloobe groupe Areva et Vinci to Arlit der leedi Niger sutabe be ana njopite be mbihi yottilalaji der yobugul kalisi o sawbini igol be do njedobe kabaruji didon RFI be yama jogunobe yimbe le njopitabe be woni ko be kawriti lamu kobe leedi France be ka calke fi se fade de o do kabaru mu ciudi sariya di kalfina gilla lewru avril hitande 2014
le majjun wattu jono kanko Serge Daniel andan do kabarno sahel worino o wi hi dum wadan sababu so gonga fameno dido golleji ngori tagal mudu do holliti lamu France andar fa suudo gonga hono ko wadi tokki dal to fa keben famtade kede mumini sendebu
Ngoro cinema horgongol latoto sababu gonga ande e dum heewi nafa sanne on dulla wiide won franci ko be ciuta be to arlit le sahal leedi Niger kore de koliti wiide yoppitingol mabbe taadinama yama tawe batte mu Claude et Gislaine masimbinama sabe de bangi goto kedde kalisi yoppitingol ciuta be arlit be yobaka bangi goddo dum holitama wiide Gislaine et Claude anangadano horgol do kabaruji di lamu kobe leedi France njida yaltini deno o do cinema horgol faboto ele hewtugol gonga dum wana mere lamu kobe leedi France dulla gonga kala ko kalmi fu yodo inde an yo hononi wonko lamu kobe leedi France ciudata le o do kabaru nadu be njida halude gonga
se krab so ngabido bem la me ande ngal do bayni triton mijoji modon walde jenginobe gombe le region gawobe koliti wiide le ko warata ko be ngaran wadde murtere mabbe de anda ka fuddo murtere mabbe balde jonobe kolitir wiide arande de do murtere fuddan le jagom lewru fevrier timayle sappo lewru fevrier wattu jonobe kolitido ko be ngadno murtere mabbe jabbi non de ko laamu o tacci dum e jobdiji mabbe bi won yibel mabbe joba ka du be bi so ni laamu o dawray wattu jonono kaldal haani wadirta hakkunde mabbe ngaran fuddo murtere wonde kasende anda ka fuddo haadi kede kanko noddirta Ahmedou Boubacar Touré kanko ndeda o kabaru jono fedde sagon tonde jenginobe le sa haledi meden di ko mo sifido hendo faccitango Mohamedou Sama Seku
a notre grande
gouverneur o juhi min bangal sariyaji yoga di o yaltini sabu yambiri yo wae bangi juddiji janginobe hewbe lamu gawbe darni dun yobugol yogabe minen mi lawidi wakkati jun o suniti allahji di binguna e mudun der sahal lidindi yongonga non hana fe jukoje fawe do amen buri fuf der sifaraf den ak ngonden kambe jaltitube talkur sariya darngul yobugol jati ngala don denno minen mi lawidi hana fe raf sariya wadde hakunde gollobe der region goto su kanko gouverneur o ana mi lawidi denagu ana wodi denno o yambira bi fagol kuma ni be almusaddaji di der region o den kay min jabanan talkur sariya darngul yobugol joddiji di der batuma mi ngadi o harama wiide ciagal murtere golle balde juude min dawrana murtere de andaka de timata fasu tawi lamu o bangal ministere kuma ni do noddi min waddi kaldal do himbe jamen di ma dun so gouverneur o italy talki sariya di o yaltini bangal wadgul bangi joddiji yoga e darude yobugol yoga
be kolliti wiide hitane 2016 bamako kanya badale mudo ko yata dabaji united do gujja le nokko dido kabaruji be dokki dun kenya wakande be gonno wadde kawrital mabbe faabe dia yalla hono dido tida alaji kani fienede dabare le majjun do be do yimbe la marobe dabaji be ngadi noddango fodde e lamo tinno hejo sariya wakade jono nyango hono wuibe dabaji gombe le nokko o kede neddo goto noddirte do chokari kanko moro dabaji le nokko ko ma sifi do hen kenyan
sabi kawrutal ngal ala fu ko hawrutin amin sala sabi dabaji jom daba tabami daba mun tan abunni haaju mun ngukaaji kewi e les leddindi hay goto anda do huccata be ngaram be bama daba ma be njaha be cotto e wube cotto e njaha polisaabe polisaare a tawan gujjo o en dardi avocat mun ku hor kaloyta halma do podda haloydo a tawi don gujjo ardikima bami daba ma million o sotto e mo unay nogas daba ma boni ta hirsi daba be do goto bonni litre nogas par jour lambe bebe tinnoni e ngukaaji dabaaji di taw jaggi gujjuma be mbiyan daba o sariyaaji goddi e cour civil be battamo maintenant min jidi ko sariya bamo e bame e ngukaaji dabaaji di sariya o tekkudo fasanne o batodo di ngoda tekkidi de min ji senegal bami sariyaaji mun ngukaaji mabbe chamti don nguke ka gasi senegal melo
kolitiwide kawtal gongal fuddido bomako do kenyan wattu jono faabe de yalla hono be kani bindata tiidallaaji hono nyawuji wakkati fu ndaaboji di jogala ngal do kawtal suudu ministre humnindo kabaru jande do wure kanye e ande kese kanye fewni dun le leddi be bibe jewtotono dido tiidallaaji kani hebinirede jogala do mali do kanye leede la afrique kedude hirnaange de tagal mudu kanko lamir dun won jande do wure le leddi meden di o holli tiwid no kole mahama wattu jono do sukabe kani janginerno dido nyawuji ngorzi kede kanko no docteur adama jama keta yo jangino jande do wure do bomako do ko mo sifi do hendo fotitango Muhammadu Samaseku.
Il s'agit essentiellement des maladies hémorragiques.
Kabaru nyawuji torraji iyam sabi minta. Hono nyaw inde andenden o virus Ebola turudo fasane der leddi Malindi kanyi dun ledde kirundirde meden de. Hewbe dun heddigi hen. Fanda batu hande o fabondirde ewtude kabaruji di kanyi dawrude ko warata ko. Sifa nawtoradi kala bawde amen yala nyaw o ana huncane hore. Ima daraji di bingadanta dun yu tafon di jande sabi anahani wabbe pamine edi hejoji yala kulintireji sabi minyo nyaw o ana ande kanyo dun dawrude sakugul e sawrugul nyaw on on fufon tayki wiide nyaw Ebola o iti yonkiji kewdi der ledde kirondirde meden de so nit ido sifaji ngarti e meden tawe dawrude piaka illa law keban ko kinota de
participe pas on sera encore pris à dépourvu
figol ballon le leydi gabon hitane 2017 micitede wiide mali yalti ila arande kenyan halude am mondi wiki do majjun be koliti wiide jaga bule mali de de jaltirino yimbe le hewbe kayfi dun won ekintino gubal mali ngal mobe noddirta alen zires le majjun wattu jono do woni yimbe la gollobe kabaru to federation to be kolliti wiide jewte yalla hono dido tidalaji kan hibinirede jogal sabi de dun wana alen zires tan ekintinobe gombe tombe fu be kolliti wiide do tidalaji din jiya kede kanko noddirta boxo yo joko arandeje to fema futto ko mo sifido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
on la toujours dit ici que c'est
oui mi den kulita wide yo kabaru yimbe la subabe be non dubun hella modo dental de kintinobe be wana alenge restan non im pamé wide entraîneur o notre joueur en boybe e golle be dina sukabe be sabi mo yara be do mbawana dun tawene suni be do sukabe be piali be dorta ko famu dum woni ko nyaki figul balo amen o subbe ngarti ana hani ewti den e mabbe kala ko fewali kan ñingede be dun ñinge won biido jaati mette ko dum sabbini ko meeda ka yede gila leedi men di fuddi yadi kan joni woni arande kebben hono o do equipe gasali fey wakat jun o kay mu fufu hayfi entraîneur o min kay min mila wiide yu dental e kintuno be fufu kani yewtede
pour moi c'est tout l'encadrement technique qu'il faut revoir
union européenne au Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Gram journée djelal onni les raisons ngadi di en puddiran do motti do kambe douanier gombe tobe kenya be ngadi ton yambere mabbe be ko litti wiide dum won jawdindi be darano ko yahano milliarduji tati cefa hitale 2016 be jabbi kidum be jehi be kebi ko yata milliarduji nay non be ko litti wiide sisil mo tubi hitan hikande dum haybude keri leedindi se yuru tengardam faado yoro sodo wattu jono projet kessa bangi ton kando humanade ton yirwere o do projet waran faabade ko yata balé temedi de sappo dum yimbelende mobe ton maro kanye fa yotto yo dum non mena kanye dum won serembe non do kolitiri wiite se urute ngardam fa do dire do wattu jono projet kessato dum be bi bangena wondi e faabade jaleni gondi to dire to le lamu tumbuto o do projet o faabato ko yata galleji udinaji tati jogidi tidalaji nyamde fa hara wattu jono donde bi do gal musadaji yo ISID se urute garanti minire fa do gawo do be kolitiri tiagal ko bonandaay di ngada foto e nokku mokko do gube den gondi e daaked le yotere jabbinonde wattu jono laamobe fabrique don doctorore mawnde wonde to gawo tonde dum won moter ngaji mawdi dum won pabotodi kabaru kurandi wattu jono do be kolitiri don non gouverneur gondo ton o fabirama mobilaji didi mobilaji be noddata blende di secrétaire do katte nyalawmo hande kabaruji meede di mi joti on sanne hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam.